Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Sakirabe heediɓe on e jamma hannde aljumaare sappo e tati lewru octobre hitaande 2017 sappo e jeɗɗi yamde jaɓɓorima silima capanɗe nayyi e joyi Ousmane Niall bulɗo kabaruji ɗo Seydou Mboto ɓoggue jande to. Sakirabe on kumpitata wiide ko wujjali jawdi suudu Baba hollitama wiyeɗano ɓuuri milliard ngaji capanɗe jeɗɗi CFA. Ɗum wonno ko tongande vérificateur général hollitile hitaande 2015 le windande nde golliɗe kewɗe kollita gaɗi o golle nde tongande andinama ley wattuma murtere golle hollita ana hollita watte saabi sariya ɓama ɗo banggal wujjoɓe jawdi laamu e wi seeɓo hakkille on yiɗum tongande ɓolde tan no nde wala fuu nafa. Soldats e malimbari terroriste en nayo ñande alal baare nde ɗum waɗi bujigira les cercle nara ɓe terroriste en du taƴino dande neɗɗo goto moɓe cikkiti an hokka larmi mali kabaruji maɓɓe. Les lumoji bama ko ɗi hollitama wiyeede hannden tew wala wayeɓe e somotoɓe fuu kolliti mettalla muɓɓe. Yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi hannden bisimilla moɗon heɗade studio Tamani. Hakkunde hitaande 2012 e hitaande 2015 jawdi suudu Baba ko majji ana hollitama wiyeede ana ɓuuri milliard ngaji capanɗe jeɗɗi CFA. Ɗum wonno ko hollita le tongande 2015 nde vérificateur général Mali ɓangini Amadou Ousmane Touré hokki nde tongande hooreji leydi men ndi ñande alal baare ndeen. Ley nde tongande hollitama wiyeede golliɗe laamu kewɗe gatta ɗi guykaji fa ɓeydoreɗen faamu keɗɗen Ousmane Dikko.
Tongande nde helloji temedere e capanɗe jeegon nde sappo e jeegon faamu annda cettindi banggal jawdi woni ko hollita gollirɗe noga e tati cettinda ƴiwde gollirɗe laamu fawarde e gollirɗe darantoɗe kabar jawdi e kaaki fuu. Gollanoɓe hoore mum en wonduɓe e gollidinde laamu du ɓenɗe hoore mbiɗɗitama. E wi vérificateur général o noon wonko mursa banggal jawdi ko yetti fa e milliarduji capanɗe jeɗɗi e millionji temedere e capan tati CFA milliardji capantati e ɗiɗi e millionji temedde jeɗɗi e capanɗe jetti ɗi ka fuu yo yurku milliardji capanɗe jeɗɗi e millionji temedde tati e capanɗe joyyi ɗi ka fuu du yo jogola bonka. Banggal yigaji meɗen du yurkuji martinama kumpa le hokkugol talki ittugol yigaji ɗi. Vérificateur o holliti ndeɗo gollirde daraniɗe yigaji meɗen yoppi darde muɗum banggal haybude e jukkude daraniɓe ittude yigaji ɓe. Fanda hono nannugol pétrole du leydi meɗen ndi yo milliardji capanɗe joyyi e jetti e millionji capanɗe jeɗɗi goni mursaɗi ley duuɓi tati. Vérificateur général le Mali ɗo andini ɗiɗo yurkuji banggal jawdi ko heewi wartirama e ley gollirɗe biɗɗitaɗe ɗe. Fanda hono jogale jawdi banggal wote vérificateur o holliti wadde yuɓɓade golleji kewɗi banggal jogale jawdi muɗum e ley gollirɗe kennaɗe hen ɗe. Tatagol jogala waɗi ede cour constitutionnel Mali ministére daraniɗe dabere laamorɗe leydi meɗen fawarde e commission national indépendante kañi e délégation générale des élections ɗum fedde daraninde kabaru woteji.
Le ɓangigol tongande nde hawri saro wusinkoɓe ana anni wadde murtere golle saabi hollitinde yo mettaɓe do sariya ɓamaɗo banggal wujjoɓe jawdi suudu Baba e wi seeɓo hakkillo en ɗum waɗan fa laamu o darano kabaru mum e wi maɓɓe wala fuu ko tongande nde waylitata li tagguji himɓe ɗum ɓeydan ɗum wala fuu ko ɗum wawi nafude. Nden no fa ɓeydoreɗen faamu keɗɗen Ousmane Dikko.
Landogal ngal min gaɗata hono fuu taƴoral heɓirte jawdi gujjani ndi wartirama milliardji capanɗe jeɗɗi ɗi feccere muɗum fo yurkuyurkuji feccere ndeɗo e wujjitade hono foti hewta e ley ko vérificateur holliti ko. Vérificateur golle mum ana jogui saɗɗa mawka ka ko hewta ko heewa adan fuun ko hani yo jukkoje hono foton jukka banggal ɗi guykaji e miɗo an daña heddiɓe hen on dulla sare wujjitagol jawdi ɓamaka ka kulten Mali kulten laami e Mali du golloɓe laamuɓe ana gondi e ɓillude laamunkoɓe mawɓe pati sariya ka donne le hollitinde ko saabi seɓe jukkete yo kamɓene goni le bonandaka.
Ko ɓuri himɓe temere jeegom wonɓe jolaari notama dow maayo guesi e wi communiqué union européenne. Notaɓe ɓe ana ƴuura leydi syrie égypte mali soudan maroc algérie kañe bene nennoɓe jotteke beetaku o palerme le ngallure italie. Huminiɓe ndenagu ɓiɓɓe mali mbari sikkitaɓe terroriste en nayo ñande alal baare nde ɗum waɗi bujigira les cercle nara ɓe sikkitaɓe terroriste en kirsino ñande muɗum neɗɗo goto moɓe cikkita ana hokka kabaruji maɓɓe larmi mali fa ɓeydoreɗen faamu keɗɗen Ousmane Dikko.
ɗiɗo golleji gaɗi ñande aral baare sappo e goho lewru octobre ndu eko larmi mali nantini sikkitaɓe yo jeedinkoɓe nayon hirsuɓe civil goto du kabar muɗum martama kumpa heedi soldatien le wuddu leydi meden le badangal kerol akunde meden e Mauritanie le yimbe Martin Kumpa soldatien Mali se tewniti be de beda nayam mobel mu en sami waddani be du suudade le ladde de e le uditingo yite bedo nayam keddike hen soldats Mali fay goto non masim binak
fa be yoton famudo baaji di kabaruj fuddo be am page Facebook na compte Twitter isi jo tamani na du noddon do numero ji tawton répondeur chapande jiddi e joi chapande jiddi e nay sappego chapande jiddi e joi chapande jiddi e nay sappedidi yi gollirde pemi malinde nambatobe nangama len nan holitama wiyede horebe fewbe anangada golleji dingalda e sariye le gollinde anangada jurku yurkuji e wi badibe lugotobe sabi o gollebe himbe holitama wiyebe kebi milioji fa hewi nyaloma adna kejanaado sakkade kasaraji yambinama handen le mali o nyaloma puddude yambinede ko yata dubi noga e joi joni yo daranade bonandaji ngadoji batte kasaraji e wi horebe protection civile ledi yankakutan way wadde himbe ndeno e kasaraji kedde ko mumin sende bu landondiri e litina colonel sek fantamadikan kone do facitan ousmane dikko
yo nyalande yambere faabtonde famminde daranibe lamunkobe yimbe fu do kutteji angaruji no hani worrede fa buita ko heewi e kutteji tongide ele majji miden jubbodi e notatoobe adna sabe mali bami sariaji paabotodi nabude yeso golleji tedagol le mali do ko yitinkini e golle o yo famminde ko men gollata fu reji pameteedi tafen ana tongi do faamu angaruji di kutteji mu en angaruji booji jiwali hono yoro angaruji hono nyaaw jaali do jama fawarde angaruji hono bonanda ndiyam fu heban faamaneede ko horsi hen yo hebude no warra hen tafen tabodu sariyaaji no galluje de kodirtani
kew ana fandi ko wodi hande le lumoji bamako di sabe murtere golle julabe dabaji wayebe kollititi dal o kabaru e wi somotobe du e do habibe hore sanne kedde ko mahamad babu kunta hebeni en do foccitango mi e usman diko e mumi
le lumoji galdore mamande de wayebe hewbe ciottali e le mabbe ana dalidi jogibe tew ciottetedo e wi wayebe hewbe de murtere golle ana bonnete kebal mabbe pawade e sodo mabbe du wadada dum be
mine e ciodobe miden jogi ti dalaji goti sodobe ana jogi ti dalaji ko minen dum miden jogi wana nokku goto tan dum woni dum wana yella amen
sababu de do murtore golle yo basi gaddo le cercle yamfolila o de horebe darani dabare dabaji e tewli malido martin kumpa gouvernement tacirali sariaka le gonga amadou beedi nyangadu horeje fider darani dabare tew e daba wonka halani en ko lati sababu de do murtere
minen fulbere ona maroga dabaji be min kollama do wondo li woni leedi ni tati min jottoka mi jawle gondo hen fu jamo job yo mbimi fu ibe nokko du deeda ka ton dum be kollimi joni be mi jawla men jalta wana hala bonanda wana hala gese bonna wana fay hunde donc le ladde be tawi neydi gese wala so nagge baje gese hokka men diwi be ngati taw kambe bati neydi bani gese de en digana dewli gese so nagge yogima gese dum le totok dum dum so be taji kase be kala ka dum ngi fay ne amena jalt jalti dol ko te nay nafi gese ba be ndi dum e mi mo yobe kuna chapande joy eta ko te nay kuna chapande joy eta tro de moto wal lama wala do biyo bi kany bi nagge ma wa mina ga min kebay do min jara min kebay kalo min kebay kalno ni horani minen min kollam min golliti laamo min gulliti min tan to Allah jabi aljumar na min bammi decision min dalan grefo min joppam ko min joppi e leedi ko dum won tew e posam min joppam mali fu wala kebo dum min kadandu min kanu min kollam laabo fa min taw laabo min wala monki wala wadde goddo dum wala wayri leedi men min kollam purge minen laamo min anda ko min joppi ko min kandere men minen famire dum min jammi jidi e jammi jidi leedi
sodobe hewbe belaka e de murtere sotobe dabaji e min jeli jogal hebene ko yaawi feude e oodo kabaru
gera fuyere ma kemal
murtere golle hana waddede malli hono min gatta joni famin keba tew murtereji kewdi ana gonde waddede neno sinni tew wala e juude wayebe hono min gatta famin keba tew hande min kina coodu min liqi liqi nana tiidi coggu
senegal gelen doni
rafitew le lumoji ngaldure mawnde de waddani hewbe naytoraade e liqi kecci rewbe sottobe liqi kebi sagu mo e hande sabe cotti ko heewi
lumogo ana dari wattu joni o miɗe miila ɗo e jango na faɓɓi jango client e ngara cottoɓe tew e liqi fuu yo gotunno fay goto wawa yaade caggal bandum sini sottoɓe tew ngaɗi murtere fay minen min jiyan tiɗallaji muɗum kamin miila ɗe balɗe ɗiɗi dañen komin keeɓe nafa muɗum minen cottoɓe liqi ka saabe nde murtere ɗum no waɗanan min famin keeɓa hen kalis seeɗa kam yiɗa murtere nde ya yeeso ɗo e jango fuu nde timma saabu minen de miɗen kaaja ñamude tew
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
sakiraɓe jandaroɓen kabaruji gonɗi les région ngaji men ɗi saabi falgol siternigaji capanɗe nayyi e ɗiɗi ley guendi an so gondi conseil communal sukaɓe guendi ndi kolliti ana anni wadde immadaraji ɓe mbi ɓeɓe dokki ñalawma goto sini o kabaru heɓanaka dabare ɓe jottina anni mabɓe ɗum wadde murtereji e wi mabɓe ɗi siternigaji kewɗi essence ji ana mbawi waɗ ana mbawi latade sababu bonandaji ɗi guendi ndi jemma alal bare fa wiyata alkamisare ƴaɓɓinde nde jomɓen kaɓorɗe jami dow maire inekar ɗum waɗɗum do maire inekar neno ɓe kolli wiide ɓe ɓami koɓe tawi e juuɗe gorko o du sakiti ɓe jeeɓi paɗɗe mo ley ladde gouverneur kesso région gawo colonel major siya kasamake fuɗɗi golle kikiɗe keñe e wi makko o gollida himɓe guendide waɗan ko wawi du fofa guendide ya yesso ɗo kadi ɗi kabaruji kedde heɗɗade fa hande yewtere ndi ɓedde ana yesso wassalam